jja buli lwentandika okulowooza mu biseera biri nga nkunyumiza obuwozi mwesekera naye wasigala ku mutima ne bwe siriba kikize sirikwerabira kulumi ku mutima buntuma mesaje etuuke simanyi owulira eyasekanga basumayira oba oli omunawunga batunuza maaso nagakaza omutima gwange ne gukakana missing eddoboozi lyennyunza lyewayogeranga nse nezikakana bwe ndikulaba tebakyanoonya kirala kuba mu bulamu yegwakigala kulako kimu kufa 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 nene wange nkulinda banaye tolabika yoma pretty pretty baby kufa kufa nene wange nkulinda banaye tolabika nene wange nkulinda kubegwe antidoti nze manyi nalonde namba kyobola bankufiira konti terayinza kukomya ekyo kyempulira gyoli ne bwe kuba kulumwa kangume numwe kasani n'essuubi kyempulira gyoli tekirikoma egwe gwendaba balala siraba otabeerawo mukwano bitama bitama kulako kimu kufa 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 nene wange nkulinda banaye tolabika yoma pretty pretty baby kufa kufa nene wange nkulinda banaye tolabika memories zijja buli lwentandika okulowooza mu biseera biri nga nkunyumiza obuwozi mwesekera terayinza kukomya ekyo kyempulira gyoli ne bwe kuba kulumwa kangume numwe kasani n'essuubi kyempulira gyoli tekirikoma engwe gwendaba balala siraba otabeerawo mukwano bitama bitama kulako kimu kufa 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 nene wange nkulinda banaye tolabika yoma pretty pretty baby kufa nene wange nkulinda banaye tolabika abasofi
Question. My baby.